maamulka dekedaha iyo goobaha suuqyada xorta ah ee dalka Djibouti ayaa dhawaan waxa ay dhaqaajiyeen hanaan cusub oo u fududeynaya macaamiisha qaab loola soo baxo badeecadaha ka soo dega dekedahaasi. Nidaamkan cusub oo ah adeegsiga aaladda internetka ayaa lagu soo ururiyey goob keliya, dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay macaamiishu inay soo dhammaystiraan si ay ula baxaan badeecadahooda ka soo dega dekedaha Djibouti, iyadoo nidaamkan loogu magacdaray DBCS oo ah Djibouti Port Community System. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo goobaha ka madax banaan cashuuraadka ee dalka Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa iga waramay ahmiyadda nidaamka DBCS uu leeyahay horumarka dikadaha Djibouti.
Tartanka bororka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega oo qura loogu dejiyo markabka amba lagu raro markabka, waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega oo geedka irida boorka alaab xoolo uga baxaan. Markaa jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka, amba noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Djibouti, amba noqoto ku socota wadanada jaarka. Markaa sistemkani wuxuu fududeeyey hawshaas oo ninkii xoolo lahaa oo amba Djibouti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya proceskii. Dad badan baa u adeega oo ship agentku oo markabka matala iyo transiterki oo isaga matala iyo dekadii iyo qoladii cashuuraha iyo hay'ada kala dowladda. Markaa si toosa ayuu u arkayaa waraaqihii markuu dhigay meesha ay ku xaniman tahay shaqadiisi iyo shaqadiisi qabsan waa yuulay imika si toosa loo arkayaa online bigu socda. Markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood, marka ugu fiican tahay imika waa saacad hawrani haddii kala diwaar maxaa haystaa laabteedii maxaa iga maqan warqadii baa iga doonaysaan wixii oo dhan way dhamaatay. Marka waa nidaam aad u daahfuran wey. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 iyo konton boor iyo airports nidaamkana soo iibsanaa kumika online dignay oo ay maraan 500 milyan oo kontener iyo 10 bilyan oo tan oo xoolaa.
Agaasimaha guud ee hay'adda maamusha nidaamka Djibouti Port Community Systems Warsame Maxamed Buux ayaa ii sheegay in nidaamka DPCS uu mideeyey howlaha marsooyinka Djibouti iyo macaamiisha.
Nidaamkani digitalka loo yaqaano Djibouti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo horumar gaarsiiye booro badan oo adduunku ka jira. Wixii fiican waa la iskaga daydaay. Nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Djibouti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanood baan kasoo shaqeynaynay, waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qurata boorkii, agence maritimekii, transiteradii, societe de zone franchetii qoladii loo yaqaanay, iyo dhowaan waxaan ku soo darnay qeybti u horeysay ee customska cashuurta. Marka guushani waa guul la wada leeyahay.
Dhinac kale, macaamiisha dekedaha Djibouti ayaa iyaguna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka Djibouti Port Community Systems ee DPCS. Agaasimaha shirkadda MTS ee u qaabilsan dalka Ethiopia badeecadaha uga soo dega dekedaha Djibouti, Taye Shala ayaa soo dhaweeyey adeegsiga nidaamka DPCS.
As you know, Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian important export cargo.
Sidaad ka warqabtaan, Djibouti waa irida 90% ay soo maraan wax islaafsiga ganacsiga Ethiopia. MTS waa shirkad weyn oo ka hawlgashay Djibouti iyadoo si xoog leh ka qayb qaadata hawlaha dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha soo dhexmara marsooyinka Djibouti. Waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iideysanay nidaamka DPCS annagoo kula xidhiidhna qayb kasta sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti, wakaaladaha gaadiidka maraakiibta, iyo in ka badan 80 kumbani oo caalamiya. Sidoo kale, nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabayaa baahida suuqyada Ethiopia, isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia u soo mara marsooyinka Djibouti.
The platform is very useful and it's helping us. We have good relationship with people at DPCS.
Abayzid Ali oo ah ku-xigeenka maamulaha shirkadda Shab Transit ayaa tilmaamay in nidaamka DPCS uu fududeeyay hawlahooga shaqo.
DPCS ka horto waa system si fiican ku shaqeynayo. Maanta DPCS waxaa noo keentay transit ka si agents ka sii xirir bulu leeyahay. Boorka hadda noqoto, agents ka noqoto, transiter ha noqoto, qolada factory soo ha noqoto. Waxaan isku leenahay xirir masuulanaanahay. In selfa u validayeen qolada boorka, qolada manifesto loo shubo, manifestana agents ka loo shubo, agents ka aanan qannoosiyan wax kasta.
Maamulaha xafiiska Djibouti uu degan wakaaladda gaadiidka caalamiga ee badaha ee loo yaqaan MSC Mediterranean Shipping Company Pankaj Singh ayaa isna sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka DPCS.
We are immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative.
Waxaan uga mahadcelinayaa DPCS maalmarinta nidaam elektaroniga oo isku xira adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti, iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata hawlahaasi. Nidaamka DPCS hortii waxaan hor yaalay dhibaatooyin dhowr ah oo sabab u ahaa nidaamkii hore gacanta lagu shaqeynayay oo aan ku bixin jirnay lacag iyo waqti badan. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaa ka wada faa'iideystay dhammaan qaybaha ku lug leh hawlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajeynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS team.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.